darawalada moota bajaajta ee ka shaqeeya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka cabanaya dhaqaale la'aan baahsan oo soo wajahday. Wadayaashan ayaa sheegay in dhaqaale la'aanta uu sababay sicir bararka ka jira magaalada, shidaalkiina uu ku qaaliyoobay.
Anti oo nusku doorar la kuweelinayo dhibaato badan ay jirto, langaaka kore maykilaya dhawaasiyaan sitiyago magaalada baahsan ma leh, adagay ma ku taaban karto aan baahanta maydkii qasab ma san diyaad lankii dhawaasiyaan dugu gaadooda gaad baas yaraan shidaalka haddan marar qaar may qabado magaaladina way baahadu ku jarta lambadlanka kale shaatiganka kagaay abaar na meero korowaan sicir barar oo may jareedanta baas yar eeday jarta baydho
zaada fargumi mi gudhe atoo walwal la gaado bal waasiima way rooraay magaalka bijaajaarkina ka badan zaada ka badan ma
wadiyaasha ka xeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka hawlgala meelaha ay ka arrimiso dowladda federaalka iyo maamulada ku daawan shisheeyaha ayaa marar badan waxa ay ka cawdeen shaqo la'aan aad u baahsan, iyadoona geesta kale ay cambaareeyeen canshuurta xaddaafka ah ee laga qaado maadaama ay wajahayaan suuq la'aan iyo sicir barar aad u baahsan.